Osobola okuyimba wali kodingako dda oba otandika butandisi wanki kyokoledde n'ekyoyagala tonnakifuna kankwanjulire aba Katoos Media abakugumu kye bayita Audio Production nga balina studio etukaganye n'omutindo kw'osaba producers abategeera kye bakola mu kyo producer gw'osaba gwe tukuleetera songwriters manye kindeke ki mixing mastering hop awo twasukka jangu leero tukole music alina sound omulungi ku bbeeyi enseko obuseko kuba ku 0706 94 85 79 obuking olunaku lwonga bukyali oba otukyerewo ku studio yaffe e Makindye.
Katubanjulire aba Katoos Media abakugu mu kukuba n'okweditinga ebifaananyi ebituukaganye n'omutindo ku bbeeyi ey'enseko obuseko. Oyagala soft copy oba hard copy? Kyakupostinga ku Facebook oba Instagram. Olina mbaga? Kwanjula. Bafide patizi mukolo nandiki? Bafude ku noti musanvu noti mukaga mwenda nnya munaana 5 musanvu mwenda kulwa ebifaananyi ebirungi.